DJ Drama on the beat.
Baby we umewazidi wengi achango sifie. Na chako changu changu chako nikupatie. Moyo wanienda mbio mwaya, nisipokuwa na silali, sina ujanja kwako kukuchiti. Nisha sema staki, hawana nafasi, wachana tena basi. Wambie na wakisema tutachana, wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti tutofika mbali. Wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana. Lele lile lele lilo. Oh 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 mama, oh mama. Baby nina hofu kukupoteza mwenzako, naogopa na tamani duniani tubaki wawili, usijiondoka, twende farawe, yani mbali minawe. Tupendane kila de, tushibane usiwape unono. Uchiti nisha sema staki, hawana nafasi, wachana tena basi. Wambie na wakisema tutachana, wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti tutofika mbali. Wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana.
KC Records.